siku yako ya kuzaliwa, kula na kunywa na kusazama. Leo ni teni mheshimiwa, pamba freshi marashi nimejaa. Maheta wako pale kwenye kona, macho pembeni wakitazama. Ila usiogope choma picha, kesi baadaye hesabu lawama.
Don't be crying on your birthday, mama.
Leta shida unapigwa faa. Wengine mavela, wengine jaba, wengine zote wamezichanganya. Mamanzi wenyu wana tusorora, ukikabi paya tunapita na Mviri baby bado storyteller. Universal charger strike a number now.
Don't be crying on your birthday, mama.
Shika ni birthday, mejipuliza marash bay. Waresho tajipa I must say, mashi nafanya ze afte. Mwendo yetu as the ashtay, hakuna take you sini rush wait. Bogyo na wika kutaste, vira shafika na linka na ashtray. Ambe soja ni jabai chai, acheze chini chocho high five. Bien nasike usha wa ingwai, bifi na kikik like Muay Thai. Oh my guy, niko high right now, why lie? Acha ninge IG sai sai, wapi yu password ya wifi. Sufichi, warazi pia they be feeling it on the low. Kiki, tutaki peleka udaku bongo bro. Mziki, tunazitwa kutodhani ni dombo low. It's VP, na wacheki kama DJ na mongo low. Kwa mikono nimeshikilia tambla, gari nimekuja nao pia ni rangla. Game chafu kama nywele kona dandruff, no wonder mi nafatwa na kina Sandra. Akena njoro pale wako juu ya handas, ipati juku na vile inabamba. Birthday boy, nimewapigia pamba, tunachanganya mugithi na ohangla. Eo mera, ukinyal chanda, chukuroga nimeshikilia namba. Kenya, Uganda, TC to Rwanda, rada ni blanda inakata kapanga. Mama sita napenda yosianda, aina hajo shinde ukimianda. Kujani kununulie shamba, party boy, lazima kuchigamba. Chomba.